Yeah, nilikuwa kimya kwa muda kidogo, ila naona mepoa poa, sio kitoto. Mesao ku rap, wengi mekua mamodo. Acha kulia lia kwa mameneja masoko. Nesha maokoto, ukiamsha mapopo. So kudandi ya kopo, unatani ya jopo. Vami ya chocho, uzami ya moto. Sintani ya he game, neladi ya fofo. I've been the best tangu moko, haja fuga afro. Rapture yupo shule nenga, anafanya hato. Waneno wengi bado hajaanza shika passport. That's all, au niendele Nando mana kamwe sipo kwenye hizo listi. Naenda kama chima keke ruka kituristi. Sina ibilisi nafuatwa na easy PC. Unaitaji brain kaya cheese and kuzimix easy. Hiso nikikaa kimia na wapa time jisukume. Hisio fani ya kujifanya omi nikidume. Wajichanganya ucheki na chozi kwa kila biti ubume. Umeataka mwenyewe dingi tunakuacha na kiki unune. Wacha nipandishe ego. Wacha nipandishe ego. Wacha nipandishe ego. Why the topic always me bro? Wacha nipandishe ego. Wacha nipandishe ego. Wacha nipandishe ego. Why the topic always me, bro? Igwe amezama mjini, utaniambia nini? Shtua kama jini, style kama stini. Na switch luga kama price za madini. Baba sonara, sijui fake ice na mapini. Kuna mapresenter wanaumia wakiambiwa makes noma. Ina wakata na tema luga ya mkato basi press call. Madija na subiri maelekezo ili ya test ngoma. Ila itavunja udugu na wasani wao, fresh mbona. Bandiki nukisha nje ya nchi, utaona shobo. Mtanzania uyo wakwetu washaona tobo. Tumungere sana na sisi tuskose promo. Nando hivo best rapper wenu namfunga domo. And that's the reason I've been the greatest to make an appearance. Valuable lyrics, I'm measuring carrots. Rappers will perish embarrassed whenever I push a bro. His malice, the satisfaction of carrying the feeling of marrying the game in Paris. Nico Valid Domana sinaga mpinzani kweli. Heri mtafute wanaoni kejeri. Peni kwa very deadly kwa semi many. Awasemi kwa woga kuniona mgeni. Kumbe kino miko mbezi. Ukonga tandika foma upanga na mago meni. Tushatia mgumu Afriko na gubu game. Nimeshika vurugu nacha misala kila bara. Nalalamikiwa na ndugu luga mbili. Mr. Tuna nalindwa na mungu. Wait napigiwa na sugu.
Next man, talking about ego, you're more than that. We expect you to be representing 255 to the world like you've been doing for quite some time now. Let them teach me, teach man. When they talk the talk, you'll be walking the walk, nigga. That's Max, my nigga, Max.
Wacha nipandishe ego.
Yeah.
Wacha nipandishe ego. Wacha nipandishe ego. Why the topic always me, bro? Wacha nipandishe ego. Wacha nipandishe ego. Wacha nipandishe ego. Why the topic always me, bro?